yeah. Havana lost music, kumbaya. Yeah. Let up for me, kumbaya.
Songa tunawacha chuki wengine nyuma hawajui wanachotaka upenzi mzuri uwezi wa kupata niamini mimi wacha kamwe kulia arafu kwate woni musiba empingo nzinawa ni mbanyiga iwe mwana ninyi ndakushereche abafere barukundo ndeka tubarumye atafu simu ni nkulwaza ni manyaburu yawe inejo ni rukundo. Sente no torai, no yaguze vya la walai, iwe no zankai.